olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu na maalosi la fonga Donald Trump ili sui ampasa o Ausitali e Amerika le sa avea mapale mia o le Labour i tausanga ua tuanai Kevin Rudd i se whaatala noanga ma se televise i Peretania na fesilingi ai Trump ili feangainga o le AUKUS ato ai malasui o Ausitali e Amerika Kevin Rudd na fesilingi ai foi Donald Trump po le asana whaai unga e whaia ia Kevin Rudd pe a manu malo mai whainga pālota mō le tofi peresetene o Amerika i le whai unga o le tau sanganei. O se vaenga le nei o le talanoanga Donald Trump ma Nigel Farage i le televise i Peretania.
No, would you take a phone call from him?
He won't be there long if that's the case. I don't know much about him. I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb. But I don't know much about him. But if he's at all hostile, he will not be there long.
I tausanga ua mawai, o loo whaamawina la fonga Kevin Rudd, na ieta uai o Donald Trump, o Utah i le wā mātunu u Temakorasi o le lalolangi. O le aso o loo whailoa ia i le minisita o le wai fafoi au se tali nei Penny Wong, ma le sui o le mata ngā luenga o le wai fafoi le whainga mālo i Saina Wong Yi, i le laumua i Canberra. O se tasi o mata upu e ono a whea i le talanoanga, o le tangata anu u au se talia lea na whaasalaina i le oti, ai wasuia i le whale pui pui solo a toi Saina, Dr. Yang Heng Juin, i tuua inga, o ni ana whainga sa pai, si pai, a ngai i le whainga mālo i Saina. O tuua inga, o loo te ena uma e Dr. Heng Juin, ma le mālo tele au se talia nei. O se vaenga le nei o le folasanga amata a le minister le waifa for Penny Wong.
You and I also agreed on the importance of dialogue between our two countries, not just to take forward our shared interests, but also to exchange views on the issues that matter to us and to navigate wisely any differences we have.
Le minister le waifa for Penny Wong. Ua whasaina e le militeri e Israel le whaatonusili o le UNRWA, le whaala potopotonga malo au whaatasi o lo ngafa ma le whaasoaina o fesoasoani mō tangata sulufa i Palestina, o na ulufale i le Gaza Strip. Na whaalia e le whaatonusili o le UNRWA, Philippe Lazzarini, na tau fia o ia ai o taumafaia ulufale i le aai o Rafa, le siaki, e siaki le tūnanga o iai, ai olumana iai leo sofa inga olo fuafuaina e Israelu.
I hear that Kogat said that it has been denied just because we have not filled the right form, or at least that was public explanation, but be reassured that all the members of my delegation were authorized to enter.
Le fatunusili o le UNRWA Philip Lazzarini. O le Kogat e pe ona ie tā ua o se vaenga o le matanga luenga o le puipuinga i Israelu. O lo te ena ele malo te le tua inga le tū mangai o lo o whainga e whapea mai, o lo o whainga tāo na maua se finangalo au tasi o le pāle menetele i le tū lafono isa o lo tonga o tāpua inga, ona o lo o tāo fiofi ele malo whaamatalanga i le tū lafono. Na faalia le taitai o le tuangai Peter Dutton, ma se sui o le Liberals in Tasmania Bridget Archer, e le itu inatu ele malo se kopi o tu lafono tau faaofi e lua, lea o loo fietala noina. Na saunoa le loo iesili, Mark Dreyfus, ualewa o na soa lau pule le tu lafono ma lea tunuu, ato ai mata itai o talitonunga faale tapua inga.
This is something that Australians have been talking about for a very long time. There have been some 10 inquiries since 2016. It's something that we've been consulting with the community about, with faith leaders about for a very long time, and we are looking forward to working constructively with the opposition. We are aiming to reach a bipartisan outcome.
Le loye sili le malo tele, le Attorney General Mark Dreyfus. Ua whaailo mai ele malo se te te Vitoria se fuafuanga e whatulafono ina ele whaonga ina o titivaiu a mea po o ankle bracelets mō tūpulanga talavou e tatala itua ia ia inga po o le bail. O le whaamoe moe ina ia tāo fiai i lātou i te tonu o ainga i le teimi o vaaba ia, ai aso lia ia inga o le bail, o le āmawhaia ia leo leo, o na tālo sanga i le whamasinonga, e toe se ia le whaatununga. Na whaalia le loia sili o le malo se tete Victoria Jacqueline Symes, o le fuafuanga le nei, e vaava alua maisi polokalame, e vaava ia i tūpulanga e au fiai, porokalame o a onga, mga luenga whaataitai.
This is about a balanced approach. This is about ensuring that we are focusing our attention on a cohort of young people that we're quite concerned about. There is a therapeutic element to this, and that is what has got many people in the government convinced that this is worth a trial.
Lelo Yesilio Lemalo, Setete Victoria, Jacqueline Symes. I Victoria Lava, e yeise polokalame, o lo fa moemoe Lemalo, Setete Victoria, o le asi iti ai le au fa iyo fōma inifo mo tangata sulu fa i le Setete. E yeinisi o tangata sulu fa i e yei fa ai longa matomai, fa fōma inifo i etunu una afua ma yei, a ele o aloa iai au setalia nei. O le polokalame le nei, e o fōina ai si kolasipi, mō i lātou nei, e toe a o ongai, mō se vai teimi, e whaamali e ina a ieinga e avea ima se fōma inifo i Victoria. O le tamaitai o Sue Hosn, o ia o se fōma inifo, o se tangatana sulu fai mai le panona.
If you come to a new land with no money and you want to survive, there is no way you'll be able to pay that amount of money by studying full time to get yourself prepared for the exams.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.